Can you feel me? Oh yeah.
Focus, beats.
Yeah, no. Finally, ya pica coco ya cuenzo canta. Lega ti muele pona tu fanta. Nacho sa un moyo momo changa. Finally, finally. Mavutonga nana pamo tanta. Tapi no zikateko wa mama. Nidalito yega siku panda. Finally.
Kole pepe ke chola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa jago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapano machinderele.
Finally.
Bigi mantechi mderele.
Energy.
Iwe.
Apaleli.
Salami, Baba Mkulu Tengani, na vote kanae kare ningani, wanu sopo wanu wata no mundani, awilo longomba, kumbua kwa nkumba, zero mche kwa ma zero mama tumba, aiko neno ka inetapa mundu kwa, mapesha mitao, apa inanzunga nesera vitao, katiche kunyonga imwa parasatamo, chana kafrunku tupungamo. Pesha mitao, apa inanzunga nesera vitao. Katiche kunyonga imwa parasetamo. Chana kafrunku tupungamo.
Finally, yafika koko ja kwenzo kanga. Leka timwele mbona tufanga. Nacho sa umoyo mumu changa. Finally, finally. Mavutonga nata pamutanda. Tapi no zikateko wa mama. Nidalito yega siku panda. Finally.
Kole pepe ke chola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa jago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapa no machinderele.
Finally.
Bigi mantechi mderele.
Energy.
Iwe.
Abaleli.
Already know. Shafiki de mwishuko. 12 years a slave pala ruko atisugo. Me and the hustle to a very very mutual. Nechumbisha mtu mapenzo to uko. I just wanna fall back civil serve up a pension. There's a few things that I love I can mention. Money, 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 the money. Nabutika baji wonyo zalekani. Dior, Valentino. Kufuno tumo money I'ma let you know. Nafiki is a limit for the day you know. But if I need a milli I'ma let you know. Keep it cool like the AC for San Siro. Me and Rocks are the bosses, don't veto. I'm a very Italian, emotional. And if I really need a milli I'ma let you know.
Ya pika koko ja kwenzo kanka. Lega ti mwele pona tufanka. Nacho sa umoyo mumu changa. Finally. Finally, mavutonga nata pamutanda. Tapi no zikateko wa mama. Nidalito yega siku panda. Finally.
Kole pepe ke chola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa jago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapa no machinderele.
Finally.
Bigi mantechi mderele.
Energy.
Iwe.
Apalele.